Silapha kwi-hostel zase-Gibblands KwaZulu-Natal. Apha sibone imeko ekuphilwa phantsi kwayo kwezi hostels. Into yokuqala esiyibonileyo okokoko kwakunesichotho sangoSeptemba October kunyaka ophelileyo, uphahla lwemka, abantu bahlala kuloo meko kwizindlu ezingenaphahla, iifestile zaphukile, amanzi ayavuza ndawo yonke, kwezinye iibhedi zine ngaphakathi, kulala umama notata nabantwana bakhe ababini. Into ethetha ukuthi abo bantu bazii-couples ezine zibe nabantwana abasibhozo, iba luluhlu ubheka kuloo toilet inye okanye kuloo bathroom inye. So imeko ekuphilwa phantsi kwayo apha imbi, akho noluhlu lwabantu abahlala apha lokuqinisekisa uba kwigumbi elithile kuhlala bani nabani. Loo nto ithetha ukuthi abantu baphuma bengena njengokokuthanda kwabo. Loo nto yenze nobundlobongela ke bonyukela ngaphezulu, kufa abantu iveki naveki apha, ngoba nabantu abangabaphuli mthetho abasuka ngaphandle babuya bazongena apha ngaphakathi, ngoba kwaziwa noba ngubani ohlala apha ngubani ongahlaliyo. Imeko ke elapha imbi kakhulu, kangangoba sifuna ukhwaza urhulumente sithi kuhlaliswa loluntu. Kwathathwa kuqala isigqibo soba kuguqulwe ihostel ibe ziindawo zohlala kwefemeli, kodwa sawuthi ukujonga apha imeko ayinjalo.